Kaskano, Baramaringo, Achaniji Dai,
Chi Dai, Chi Dai,
Kwawa Kopendo, Wengi Nekando, Tupinare, Tuforai,
Forai, Forai,
Tabia, and when I know, Tabia, Kovitano, King Achanita Dai, Oh, Magia Shingo, Nime Fika, Kingo.
Na fly.
Pesa kwa keso fimbo. Aranga nyiki na bingo. Wengi kawatoare
shy.
Nisha mwimbi ya na nyimbo. Yerere pa miutingo. Kunipenda si shangai. Chumari mchuzi wa mambo. Yendo waro mindo chambo.
Oh, yeah.